Sara sija poteza muda nitaka adanima. Wewe wanipa na kupasipa fame wawa fame tena wana wapita maramia umenipa na usima. Cheni nini kitani tenga na wewe tinambali na wewe wana wewe ni namba moja. Wanadamu hawana tiba wala wanadawa ya makosa, ila kwako tu niko huru tu. Nikikomba mkate wezi nipachiwe wewe, nikikomba samaki wezi nipanyoka nile. Hey, namba moja.